studio kalangu kettiniɗo eɗen gondi jamɗe joyi wittere ko mintaji sappo e joyi kibaruji man e fulfilde ko min Omar Hammad janganta on nani ko e kibaruji nani min andina on fedde abbiraɓe sukaɓe kamɓe du kaali dow dimma bononda burtaki jangoɓe université gaɗɗo o gollal ekkitinol soogueji inditirangal flint lok timmi hande subana o nanni yewtere meɗen pindino hande haltanana dow laawol laamu kawjingol cuuɗi habaru e ɗereji kokkoji habaru ko deputéɓe jeyi tabintinoy kando woni ko kantirten kibaruji ma e fulfulde kori jam hirti emo fottande natunde caka jangoɓe le jangirde université Abdul Momini nde ñame e haɓɓiniɓe alarba bittiɗo jangoɓe hewɓe nawnama e nangama batte majjum gouverneur mo région ñame Isiaka Hassan 40 fammini bandiraɓe amin ɓe dande Sahel Dima bononda gaɗɗo
jangoɓe capanɗe jena e go'o kaen goni ko jaara loktorodo ko yaawi yaawi Allah e gaz bon ɗo naati ɗumɓe ele wakkati goto e capanɗe jeetato e jeego ɓe fuu yoppitama dilli jeyoɓe ni won ko nawni ka e on ko fadda tato ɓe loktorode laamorde ɗiɗo ɓe to hôpital mangal ɗo gallu ñemen ɗiɗo yaaraɓe tamɓe du goto o kayi ilum oya senne yoofa oto du faddama gam batte heɓa ɓandu mum ƴeewe fa wooɗa caggal majjum du konnan himɓe sappo yiɗɗo woni ko nanga laatiɓe tawama no waɗa bonandaji e dow kulle jenane kañe kulle kawtaɗe fedɗe hawjide filla ko darto ndenagu nde du ende yette sanne e golle ɗe wonno waɗɗe endan caggal mum du minen andina on wiide ke wakkati fusi honɗum e ɓandu waɗi laamu joƴƴinan laabi muɗum fiyan cabbi muɗum fa gasa minen nodda du konnan yaade e saaroɓe sukaɓe jangoɓe l'école ɓe tindina fa waɗa sukaɓe mabɓe to yardo wattede e bonandaji ɗiɗo ko waddanto ɗum en baasi hono ni
jangoɓe jangirde université Abdou Moumini nde ñamey sappo e go'o woni ko yaara subana o yeeso porcuraire yeeru no pasantoɗoɓe maître Ahmed Mamman haaliri ɓe jangino jangoɓe du no kettini nana ko juuju witte ɗum so ɗo miccito du ɓe nanga kenana illu sappo e jeetati lewru avril duɓujinayyi ɗiɗi e sappo e jeetati bittiɗo wakkati ɓe mburtino e ƴamde bandiraɓe maɓɓe joyo ittaɓe le fedde sawara jangoɓe université nden mars bittiɗo o to wartire nani fande mbiyen jangoɓe hewɓe nawnama e bononda guineji gaɗɗi kamɓe jangoɓe ɗo enda nangaɓe ɗum woni dimma mburtaki ki jangoɓe le jangirde université Abdul Momini ñame gaɗɗo o ɗum ɗo ni mbiyen saabe majjun ɗo enda hoorejo fedde abbiraɓe sukaɓe jangoɓe ɓe ñame fammini nimɓe ko ɗum waɗi wakkati gongu nodduno mo e callalol nani ko Abdoulaye Adamu haalido majjun
min durwi no watta fuu mo sola heɓum ko ɓooyay ni min kaldi e ministre kawjiiɗo jandeji mawɗi sa ɗonnan jangoɓe ɗam duuɓi majjan ɗiɗi ni e laawol ngol ni rafinaral ni naati caka jangoɓe ɓe e janginoɓe mumen min mbi'i fotay ɗum waɗa gendarmaɓe jooɗo nder kogol université gol min ƴami du ɗum yaafano jangoɓe ɓe ɗum wartiraɓe nder jande maɓɓe min gatti daade ko watta janginoɓe ɓe ardiɓe ministére o jangoɓe ɓen mawɓe ardiɓe diina e bureau saaroɓe jangoɓe gaɗa jooɗa haali gam heɓande saɗormaji jande leydi mo sola amma hannden ko hewti sukaɓe tawaɓe ñemey e nder reedu leydi fuu gomnati waɗi ɗum hewtiɓe gam ɓe gala goɗɗo ɓe gala du no waɗi
syndica janguinoɓe liigotoɓe ɓe jandeji hakkundeji hande subano jeehi murtere ko balɗe tati yaade nder leydi meɗen Niger ndi fou o syndica du ƴamtanana jobdi bandiraɓe maɓɓe ko lewru mars duɓujinayyi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi bittiɗo kammu kemu Yahya secrétaire général mo bureau syndicat maɓɓe o nani ko wi Asumana China dow majjum
aujourd'hui nous sommes les 20
hannden laso lewru amma fa warde hannden minen janguinoɓe liigotoɓe collège joɓaka tawi du bandiraɓe amin janguinoɓe ɓeeto kay joɓama miɗen miila ko heedoran heedoran wona no waɗi gomnati du walanani no tefa ko watta jande hikka de to wuɗum amma minen hana rafi yoɓudemin woni no nawami rafi hokkude himɓe lamba gollal kanni ɓuri nawudemin hannden duuɓi nayni wala adaɗo nder amin nder amin du woɓɓe ba adol mumen tabbintinaka ndenne min ummoto min daro non ko watta mosolo bandiraɓe
pour mettre nos camarades dans leurs droits.
Ismael Sadini no police surundu kompanye police ji kawjidi ndenagu nder Agadez o warama atalata bitido dundo no bibbe bombe be anda ka futo jiwi latibe no jogi kaborde bonde dundo barki barki makko ki wada kana kiloji sappo e joy e galluna neddo lawor arlit dundo ni bi en le yamde jegon la sara dayalo woni ko o police wara so dum cito doni do enda ko wadi sabi barke makko ki woni bandi ko kan woni ko mobel mum bisi den lilimo wi o wadda na dum anonema ko sabi bibbe bombe be ngey pello e manonim amma e den lawal gotoni so geji kawjidi filla de nago din tokki takke be nimbe nimbe nayo du woni nangaabe tawdaabe du e malfe tati indi tirade den da AK-47 47 kambe dun do jabe mudum e motere kambe mobel goto mbiyani subaka wani ko kompanye so geji ngoli roji dow do anda ndere gallu nyamei njeyi kantoy gollal ekitinol so geji inditiranga don lam flint lokom dun doni chaka balde sappo e didi so geji ujunere e keme jenay di leydi afrika sappo e go e leydi tuba kobe sappo e nay kan woni ko yeyi e hawroy e ekitinol ngal gollal dun doni biro jota anigu leydi amerika tawado leydi niger hautade e ballaga minister hawjine denagu e sogeji leydi kamiyei ardoy ngal gollal to kala mutare minister kajido filla denagu e sogeji leydi o wi ngal gollal indi tirangal flint lock dubu united e sap jetati wari de handi nani ko wi habibu garbad o majjo
l'ambiance de travail qui a prévalu tout le long
gollal ngadangal hautade e sogeji leydi gonda de endan hunnon dum walli sanne do filo ko dadu duggol e biddan bonda ku e faande warturde denagu dum wadi do konna nafa kewdo sanne senen jeewi ta subagol nokkuje to kulde endan gada kawna waga dugu leydi burkina faso nyemey tawa walam aga desne leydi niger nokkuino lati na andira on filo rafi denangu endan sanne ko batti dum en so geji leydi endan be kebbe be gollidi ko be gollidi en be kokkondiri fam fa wodi ne wato be kebbe druida e pawar jondu ko biddan bonda ku e der leydi do
esprit de réelle cohésion
yeruno fedde leydi France hawjinde habaruji wi do enda durobe Sahel no tawda le rafinde nagu sanne dun do faande joddal chaka mabbe e remobe no don satta sanne hawtade do enda ekipi tande ko bibbe bombe gonno ngada der leydi Sahel yaade der wendu Chad indi tirandu lak Chad tarnan Fudai Ahmed famenimi do majun Sumana Ahmed firtire fulful
andere leede sahel do yoro kany won riwa dabbaaji kany duro be dum do na wadda ko ndam baasi san har filla ko ndarto durande de e hore mudum e der regioji dido latidi tampiri wadi har filla ko ndarto bidda bonda ko na wadno enda e fellu fellu dum wonno ko himbe andube hokki haali nyamri dabbaaji ngaday nokkuje gondu wadaina seeda kalay dum saabi dabbaaji di dilli illu lewru october dum wonno ko faande mati baajo latir kanyo hawji projet mo leede enda do filo ko ndarto hono durande le Sahel jodi do wagadugu halani AFP kam fedde leydi France hokkore habaruji de enda sobirde na yorade funnage leydi Nigeria de regioji kewdi latidi kaydu konda no tawda sadon har filo ko ndarto pottande hakkunde remobe e durobe dum du konda do filla hedde leydi ndiyam kanyo e fawar jon durande e kullantaji ko nandi e mudum do fuube kali dum dubbe bi himbe no wada keme keme ko no maaya e leelabi din dom chefe chefe dabbaaji ko juuta leydi Niger kanyo e Chad no hebanno yaade lak Chad don endan hun non ko sadi sanne hebugol Allah e fellu folli e warwaru ko wonno wad don endan yerno madan ba jo haliri
kenga woni to nokkure inditirande blue zone de gallo nyame batu hawrinde ko fedde dum woni jimi fitano jikka go abo wada to enda der gallo meden nyame dum doni chaka balde tati o ko be mbita do enda bomi fitano jikko yan hawra do enda keddi ano yimobe womobe jimi di enda dum doni de hawrinde hawrido enda ano sukabe ummatore hokkobe habaru yade jangobe e faware jonim wadobe fijoji fitano jikka françois RML goto kajigilido nde hawrinde juwaito tuenda Lady Bretagne France nani sigila balde tatiko halani bandimi Jallo Maria Makenda domachu.
hakkillo an no fukki e sukaaɓe ummatore leyɗe afrique. Miɗo dekki ɗiw tammude dow fijo sukaaɓe hip hop go, ngam jimi iri iri gona no kawrodire no waɗe nder fijogo. Mawɓe e sukaaɓe fuu no nana belɗum yimoɓe ɓe, no kettinano du ko wona no yime nder majji. Misali hikka nder jimi maɓɓe iɓe jima dow rafi muñonodirde, iɓe jima dow filla ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe. Kulle ɗe fuu du kulle balliroje no yaadu yeeso heɓu. Hannden silmagon ƴeewete gaɗaɗo dow duune Madagascar to ɓurnan saɗi himɓe sanne. Jango silma daroyteɗe on no haala dow Fatumata Jawara mo Mali. Ɗum waɗan du nder fijo go filla no waɗe ko himɓe keɓa yaadu yeeso, ɗum du ɓuri. No waɗe du ko yaadu yeeso heɓo, ɗum du woni ƴamɗe ɗe neɗɗo fuu hani ƴama hoore
mum.
E nder laawol gotol ngol ni hannde subana o woni cigiliiɗo ano fijo fitta no jikka e bomi o haali ko hiiro manngo no waɗa nder galluñameɗo en dan jango asawe nogay e goho lewru avril duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati hawroɗo en dan ano yimoɓe sappo e ɗiɗo. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.
En garta e yewtere meɗen pindino alarba bittiɗo woni ko deputeɓe leydi meɗen Niger taɓentini laawol laamu kawjingol cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru dow no hani waɗira golle mum. Woɗi dungol laawol laamu taɓi no ɓeyditana ɗonda laawol laamu ngol jeɗɗi lewru juin duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko suudu kawjindu moƴƴinol e kokkugol habaruji witendu CSC haale. Ɗum deni saabi batte Allah e nde hawrinde nde gungu manman dantani yehi yewtide e goto nder deputeɓe mbiyeteɗo Elaji Mamman Situ mo fedde wonɓe e laamu e Sumana Sanda laatiɗo tawa kena nder fedde ɓe ngala e laamu. Nani ko fammini nin ɓe dongol laawol laamu?
Elhaji Mamman Situ député noon mo guɓal partiji laami leydi ndi holli ɗume saabi ko kan en yehi tabintinoyi ngolɗo laawol.
Nder leydi wala mo hiɗa hakkillo fukkingo. Hakkillo fukkingo go du wawa tabbiti nde laabi kawjiɗi cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru sigila mumen moƴƴinaka fondita fawoɗi. Nde gomnati noon nde kokkowo habaru noon naade fedde leydi mawne kawjine filla cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru noon neɗɗo maɓɓe fuu waɗa golle mum no haniri. Dow filla ɗatol sappo e jeetati gol min ƴewtinakegol, min kaali dow maggol. Neɗɗo amin fudu waddi balla mum ngam fondititdegol fagol wooɗa. Ngam misali degom nde saɗorna heɓake ardiɗo fedde leydi mawne de wawa noddi bandiraɓe mum fuu faaɓe fuu ɓe kawra ɓe ƴewtino laawol kanangol adi. Nder ɗatol gol ni min mbi'i ko ardiɗo o no wawi adi laawol ngam wakkatiyel, amma hanagan laawol gol tabbita wakkati fuu faa abada abadin. Nde o adi laawol gol nden gaɗa mum sey o nodda hawrine ngam gollidoɓe makko ɓen fuu kawra ƴewtino nden tabbintina laawol gol. Ɗum du baasi fu wala. Depute Sumana Sanda guɓal partiji ɗi gala he laamu holli ko waɗa ɗum yaran laabi démocratie caggal.
Hannde nde wi'e neɗɗo goto hokkama laawol tawi no wawi maɓɓude suudu hokkugol habaruji, ɗum ɗo soƴƴungol noon démocratie caggal e fande soƴƴungol leydi ndi dukonda e hoore muɗum caggal noon. Eɗen mbawi wiide nene démocratie yani e nder leydi Niger. Komo gonno ɓe mbiya cuuɗi kokkol habaruji ɗi endan no laati hono gaddoji gacci hakkunde himɓe, ɗum kay ɓe kaalani no. No wodi ko ɓe kaalay du saabu cuuɗi kokkol habaruji gonɗi e jonde koye munen ɗi kan en ɗum gonno hokka ɓiɓɓe leydi talkaɓe habaruji gongaji dow ko woni no waɗi nder leydi ndi. Caggal majjum du neɗɗo fu tawaɗo tokkay harto laamu yiɗirto enɗan kandu hokkatake laawol haala ele cuuɗi kabaru laatiɗi gon dow inde gomnati dow inde leydi fuu. Miɗo miila ni hunde nde ko sigila noon enɗan faa gasi. Caggal mon ko député wonɓe le parti ji guɓal laami ɗin kolla yaha yardowo e dow laawol ngol.
Ɗo won to kibaruji meɗen e fulfulde tili. En jetta Moussa Hassan en seyni tawe ballirɓe on ko nanɗon kibaruji ɗi e fulfulde. Joni wala fuu ko mbawmi wiide sana mbiya Gungu Mamman Dantani waddan ko ɗengal hawsankore kirten to janhirte.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.